ndi chomwe mwamvera ndikuya ndili nemsoto pano pa YFM paprogramu yapadera imene ndithu yalipeza tsiku lalero 9 November ndipo programu ine yaulipasira nda Youth Impact Malawi ndithandizo landalamachokera ku USA Secretary General Peace Building Fund kudzera mu UNFPA mobilizana ndi bunge la forces pansi pa ntchito za peace building and conflict management
EDC Chair, Kwasimu Chief Ngogwe, Mboma Nola Machinga.
Ine Judith Kalunga, amini ndiri koko meta kwa tiye chungunza.
Kuna. Ine Zeno Langa ndi Happy Mind Sony, Chair wa Community Victim kwa tiye sare Mboma Nola Machinga.
Mve, amini mwuzi nditu, ndi mene mwve program nditu ya badia, imene nditu tukufuna digambirani pano, munga tukudziwa kale kuti Mboma Nola Machinga, halima kumana nditu ndi mavuto, osiana siana, Munga nkhanza zokhuza kugonana anthu kuzimbisidwa vuto la ntchitidwe wokwatitsa ana akadali achichepere kupereka ntchito zikuluzikulu kwa ana komanso vuto losowa chitetezo kwa ana ndiye akuluakulu amene watikhale ndithu tikukambirana pano nkhani zosiyanasiyana kuti timve kuti kodi atibweresera zotani ndiye ndiyamba ndithu ndi a Belinda kumeneko kuti kodi chifukwa chani munaganiza zokuti nkhani imeneyi iyambike kumashinga
Ziko mkwambili maga ifeo abungwe la Youth Impact tilipa mkwilizano ndi bungwe la UNFPA kuzera mbungwe la FOSESE pamene tu kukwila nchido mprogramu imene tu kuchula kuti kulimbikitsa kukazikitsa ntendere kutetsa mikangano kumanso kuonetsetsa kuti madera amene ali mpepete ndi maiko ena anthu mene mu akukhala amwantendere ni motetesedwa ndipo thandizo la ntchito zimene zizi likuchokera ku office ya UN Secretary General kudzera mbungwe la UNFPA ndipo ifeyo abungwe la Youth Impact project imene tikugwira ntchito muma atiye atatu mboma la Machinga amene ama ali kumalire onsewo ali kumalire ndi dziko la Malawi Mene kuku ndi kwa senior chief Ngogwe atiye nchinguza chakuna yushu uko komanso atiye chesali matiye onsewa alikumalire nditu ndipo tikafika ngati tudzwa bwinobwino boma la Machinga tikafika paliwonde kuti ukafike kwa atiye nchinguza mwino maenda 95 kilometers kuti ukafike kuna yushu kume kumapita stima kuti ukafike kwa senior chief Ngogwe kuchoka paliwonde maenda 120 kilometers kukafika kwa tiye sali timaenda 125 kilometers so tikhoza kuona kuti ndi madera kutali kumene mwina zina ndi zina zochitika zimakhalabe zoti zawatalikira ndiye ndi kumadera kumene tinaona kuti mwina ndi kumene kukhoza kukhala chiopsezo ndiye bungwe la UNFPA litafuna kugwira ntchito zake mboma la Machinga linayang'ana abwenzi amene akugwira ntchito kale kumachingako ngati ife ya bungwe la Youth Impact ndife bungwe limene lili la chimalawi ndipo ndila kumachingako ndiye tinalowa pa mgwirizano limodzi ndi anzathu a FOSESE ndi kumene tikulandira thandizo kuti tithandizane ndi makomuniti athu kumene kuku kuti kodi tingati tizibwanji kudera kwathu kuno monga momwe mukudziwa kuti ntchito zokhazikitsa mtendere komanso kuonetsetsa kuti mikangano ikuchepa anthu akutetezedwa zimafunika kuti mugwirire limodzi project imeneyi ikungofuna kulimbikitsa kuti pa ntchito zimene zizi azimayi ndi achinyamata akhale patsogolo kutengapo gawo chifukwa ndi anthu amene akuone kuti akhuzokhala pa chiopsezo makamaka dziko lidati mwina mikangano yachuluka tilekeze kuti pakakhala pali nkhondo ndikuti azimayi ndi achinyamata amavutika kwambiri komanso mwina ngati kudera kumalo kukuchitika mikangano pafupi ndekuti chitukukosi tingayende bwino komanso kuteza ngati pali nkhanza zosiyana siyana zimene zikuchitirikidwa pakati pa ana pa amayi komanga khaleso abambo ndekuti amene amavutika kwambiri muzonsezo amakhala ana ndi achinyamata ndi bungwe la youth impact mogwirizana ndi afosese komanso kuthandizidwa ndi UNFPA tinaona kuti mwina tigwire kwambiri ndi magawo amene wawa kufuna kuti tithandizire ntchito zimenezi zimene boma la Malawi linaziyika mu ndondomeko yake monga tiudziwa kuti tili ndi lamulo limene likukamba zokuti pakhale ndithu commission yokuti dziyang'ana kuti kodi nkhani za mtendere komanso mikangano zikuyenda bwanji dziko lino la Malawi mwina ndilime pamenepo poyankha funso lanu
abwino Belinda nangano a Juliet ntchito imene iyi isanayambe kumeneko kumachenga mchitidwe umenewu omazembesana kaya kugwiritsidwa ntchito ana mopiwa muyezo kaya kuwakwatiritsa kadali achichepere isanabwere pamene kumene kwako situation inali motani
mongopitiza kulongosola momwe anenera madamu aja kubwera kwa bungwe limeneli ndi thandizo lochokera ku Youth Impact ngati dala kwa sito chifingokwe kulali ndithu maukwatiana ochuluka kuzembesedwa kwa anthu tikati kuzembesedwa kwa anthu sikuti azibambo kapena anyamata komano azimayi ana komanso achinyamata wilalesa makhala kuzembesedwa mudelali kotenga ndi kwa sinyo chifi ngokwe delalathu tapanga boda malire ndi Mozambique makamaka madera awa ngati mafumu ochokera kwa asinyo grupu khungwa kuchokera kwa grupu chimanda a grupu adinji amoro ndana wanga madera momomo mmene momo ndi momwe anthu amazera ofuna anthu aja kwazembesa anthu amene amazembesa anthu amakhala ena amalala kwakuno ena anzathu ochokera ku Mozambique amene amazembesa achinyamata azimayi ndi ana kudera la sino chifingo kwenu
xabwino ndeno nanga apa a Judith a Judith chonje sindakuisa okay ndeno awanafusa zokuti kodi situation isana asanayambe kumene kwakoko zimene zozo situation inali bwanji ndeno isanabwere mwina munali ndi njira zina zimene mwina magwiritsa ntchito pofuna kuthana ndi mavuto amene amachitikawo kuti mwina ana kuzembesedwa kapena olwa bambo kumene sikuti amene amazembesedwa ndi ana okhaokha amapezekanso amayi ya bambo anthu osiyanasiyana ndiye mavuto amene mmathana nawo motani
okay poyambirira zonena zoti mavuto ngati amene mwayi patiye mchimkuza analiko fuwa chonena zoti anthu ena amatha kuchitidwa nkhaza tikalowa mziko la zathu la Mozambique ngati nthawi imene tikapita kuchigayo anthu amatha kugwiridwa kumeneko kugwiritsidwa ntchito zosakhala bwino komanso ana amene amazembesedwa ngati kupitisidwa ku Mozambique makalima fodya kapena makagwiritsidwa ntchito za ulimi ngati zosakhala sinkhu awo ndizina alonera zoti amatengedwa anawo ngati zona zoti akupita kwa zibale awo koma kusali kwa zibale awo kuli kuphedwa ufuwu awo pamene mwina kuti aziphunzira maphunziro awo zimakanika ndeno ife omwe ife tokha poyambirira chomwe tinapanga anthu anagwirizana achinyamata amene tinali kukambirana kuti khalidwe imene lili sinthe tinakapanga mademo kunayuchi chifukwa chonena zoti tikapita ku Mozambique anthu azathu amene amapangidwa chiponge monga ngati kuti kuphedwa maufulu awo kuti akapita akaya kuchigayo kugwiridwa kumenyedwa ifeyo zomwe tinakanena kuchipata tinafika kuchipata cha Nayuchi chomwe tinakakambako kuti azathu amenewa akafika Malawi ndipo timalandira amatha kubwera Malawi chipata chomwe amathandizidwa chinali cha Nayuchi ndipo amatha kulowa bwinobwino kuthandizidwa bwinobwino kupakana mabwerera tsono ife chinalengera kuti zona zoti chimatiwawa mtima zoti azathu akapita kumene kuja kukapanga nawo zama business kaya kukaoda zinthu amatha anthu kulandidwa zinthu komanso upeza na zoti kuchitidwa nkhaza ngati kugwiritsidwa ntchito kuti nthawi imeneyo angafune na zoti apapa mnyamuke muzipita anthu anyamuke azipita ndi ife tinapita kukapempha chidandalo zona zoti apapa mmene tikuonera tikufuna zona zoti auze na zathu ngati sakufuna zinthu za mtendere zona zoti ifeso nafe tidzilowa mdziko la mtendere chomwe ife tingapange mchipata kwathu kuna kamabwera mankhwala azitani azitandira ulipira usati yaulere ndipo anthu aja nkhani tafikiridwa anapita kukakamba nawo azathu adziko limeneli la Mozambique ndipo anachibvetsesa mene ataudzidwa nkhani ngati meneli iwoso anaitinga kuti ayi sizona ifoti timapanga zinthu zothandizana iwo amalowa muziko mathu ifeso timalowa muziko mawo ndiyataona kuti apapa kuti dikhale mwabata ndi mtendere ndi menefeti na pempera kithandizo mwathu anaona chionera zoti ifeyo tita kumalowa kumaka wapanga mabusiness athu komanso chitidwe ngati ionera zoti ogwiritsidwa ntchito anthu akapita dera limeneli kuti azagwisa ntchito mosayenera dzinakhanga tikupiza tani zasintha.
Oh, shabwino, ndeno kumene kumba mbundu kumbuse zina ni jandaye wala sida funa pajama tu kukala kwa zina la mtu makala mlandu.
I have my son, chama mwako minta victim kwa tia sani.
Oh, shabwino, ndeno ababa nezo di kumashinga ako kwa ngokwe kwa asali kazi zimene tafuto kuza zicha kwa mbili amena makumana nazo ni ndani amakumana nazo kwa mbili analiana ama iya zibamboka pena ashinyamata.
Maga kudela kwa tu kwa tia sale kanza zimene zizi kwambiri zimakunza amai ana kumanso achinyamata chifukwa choti abambo ndomwe amadziwa kuti wali ndi kuthekera kuti atha kumachita nkhanza amene akufunira komano kutabwera project imene ya kulimbikisa mtendere yomwe akuendesa nzathu a youth impact ndi thandizo lochokera ku UNFPA koma kuzera ku Fosese pali zinthu zingapo ndithu ifeyo anthu akuasali zomwe tapindula kubwera kwa project imene chifukwa kuna likovuta kuti adindo shana siyana afikiridwe ndikumakhala pansi ndikumakambirana nkhani zokhunza nkhanza zimene zizi komano mchaka chimozi chomwe tikudusa chaka tadusa mbuyo mukufikira panopa kubwera kwanza anthu amene wawa tikuona kuti kwa asaleko pali kusintha ndithu kumene kukubwera kumene kukuonesa kuti zinthu zikuyenda bwino chifukwa ngati panali mchitidwe wozembesa kumachitika ndithu koma apapa pali ndithu kusintha pang'ono chifukwa choti anthu amene ankachita nkhanza aja ayamba kufikiridwa munjira zosiyana-siyana chifukwa choti anzathu awawa adusa mastructure onse osiyana-siyana amene akuona kunena kuti apapa tikadusa tikakambirana ndi awa pakhala kusintha ndithu mafuna kuti ndirongosole kaye kutengera ndifunso mmene mwandifunsira
kapena mwina pangatheso munokhala zonjezera
zonjezera zimene zilipo ndizoona kuti ifeyo ngati kwati yesale kufika kwa project imene iyi tikuona kuti zinthu zikusintha kwambiri chifukwa choti amayi ambiri mbuyo mwa analibe mwayi onena kuti afike ngati ku CVSU kuzadandala kuzapereka mavuto awo ngakhale abambo kumene komano kufika kwa project imene iyi pali kusintha kuona kuti tikukwanisa kupanga control nkhanza zosiyana-siyana zimene amayi akumabwera kuzadandaula okha ngakhalenso abambo ambiri kunali kovuta kuti abwere ku CVSU kuzadandaula ngakhalenso ku nkhani yokhunza maukwati a wana kunali kovuta kuti ukwati wa mwana uthesedwe nangasiya anthu akumuzi m'maziwa amakhala okakamira mwina zikhalidwe ndi zikhulupiro zoyipa koma kubwera kwa anzathu amene wawa pali ndithu zabwino zambiri zimene zabwera chifukwa cha project imeneyi anaambira kuchosedwa ku maukwati kupitisidwa ku sukulu ndithu akafika ku sukulu ndikumalimbikira kumasankhidwanso kumapita masukulu akuluakulu azimayi ambiri amene anali mmavuto osiyana-siyana maukwati awo mwina kutheratu kumene kusowa kopita komano chifukwa cha upangiri wochokera kwa anzathu amene wandi project ya kulimbikisa mtendere panopa ndithu kuli kusintha ndithu azimayi ambiri akumabwera kumadandaula kuma CVSU kumagulu osiyana-siyana zikuyenda azibambo muziwa azibambo ambiri amakhalira kumangopirira basi wachitidwe nkhanza kumangopirira koma chifukwa cha upangiri wa anzathu amene wawa azibambo ambiri akumatha tsopano kukwanisa kubwera kuzadandaula ndipo ndikuthandizidwa ndikukhala mwamtendere zomwe kwambiri.
Achabwino kutheka tumongo tsegula kumene wairesiyano tikulandireni ndithu pano pa wairesi ya YFM link pano ndithu tili mkatimkati mwa programu yathu yapadera imene ndithu akutipatsira ndi Youth Impact Malawi ndi thandizo la ndalama lochokera ku US Secretary General Peace Building Fund kuzera mu UNFPA mogwirizana ndi bungwe la Forces. Apanso ndiye bwanji tamverako kanyimbo pang'ono nyimbo imene ikathatika leso ndithu tikubwera chifukwa zambiri ndithu zikadalipo anthu osaochuluka abwera ndiye tikhalenso ndithu tikumva kwa anzathu ona zachinyamata kumashinga komanso ndithu ndi anzathu a polisi.
Komanso kukore chiko vika mapusiro msikana Nyamata loko my way.
za kale nsowo pwega we ndati ulimbike sukulu
suna kwani senga disuna pite kusukulu chili chonza chikufuna iwe mapunzilo bakale zigoli kufuna atu opuzila o
Suna vaya keri No no Sunga kale so pungunga de suna vaya keri Yahai Njiro ya manja Ifuna so sukuru gumere Ngakale business Uziwe kuwele nani kule mbae
Usachide chibana ni sukuru Usapadigize sukuru masewele Salila na tinjuchi Mwi 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 mwi
Nimbika mapusiro msikana
Tia tipusiro fe
Nimbika mapusiro mnyamata
Tia tipusiro fe
Pakudilo niye chokolo lako
Nyamata loko maywe
Pakudilo niye chokolo lako
Namba kali ndithu kuti timwene kai mazifo kwa alendo nde akadalipo tibjeze sonditu ndi macheza athu nde awansi ndithu tialandire alifuro kuzeso maina awo nde ndi amende kumeneko kuti omvera kudziwena
siko mawambiri sina anga ndine Rita Harawa Sukasuka ndine wankulu oyang'anira nkhani za gender kapena tinene kuti zoti pasamakhale kusiyana pakati pa mai nda abambo anyamata nda atsikana pakagwiridwe ka ntchito boma la machimba
langa kwina
zikwa mukwambiri zina langa ndi Hope Mwafulidwa amene ndimagwira ntchito ndi Machinga District Council ngati wankulu oyang'anira nkhani za chinyamata boma la machinga
ine ndi Matsauso Katemera Community Policing Coordinator kapena muchichiwa chomveka bwino unena kuti wankulu wachitetezo cha kumadera kapena mulangizi wachitetezo kuchokera ku polisi ya machinga
Avanso ndi tuti ndi ya Hope Mwafulidwa arita komanso amasauso amenezo ndi tuti kale tokambira na nkhani pano zwizi tatu ndino tiyamba ndithu ndi Hope oda ndithu za achinyamata kodi ujeni mene itayambisidwa ndithu project imene itayambisidwa ku machinga achinyamata anachilandira bwanji mungatuza zoti ena machilandira bwino komano china chiyose chikamayamba pakhala ndithu mavuto siyana siyana kumene kwa ku machinga project imene ikuyamba kumene achinyamata anachilandira mota
Zikwa mkwambi mkamba zoti achinyamata anachilandira mwanji ndikubira kuti project kamabwira ima uona zimene ziri kumene koko panale mavuto ndithu so kumwira kwa project ii kunakhala ngati kwathandizira kuti mavuto aja amene tikumana nawo okhudzana ndi nkhanza ka conflict kusa kumakhala kunera kumene kuli nkhanza kapena conflict kwambiri maziwa kuti ma project ambiri kapena chitukuko sichingayende nde kumwera kwa project anyamata anachilandira mwino ndipo anathandizira kupanga participate mukuziwa ine kuti kakhala kuti nkhanza zikumachitika kapena population yambiri kudera peza kuti ndi achinyamata nde ngati akunena kuti kumachinga kuli nkhanza zosiyana-siyana muzindikireso kuti achinyamata ambiri akukhuzidwaso kwambiri nde pamene popo kumwera kwa project kunathandizira kwambiri ndipo achinyamata anayilandira bwino
nangano pene zimapezeka zokuti timakhala ndithu tikumva kuti kumachinga zimaoneka ngati mwina maukwati ana makangati akuchulukira chulukira pamabwera ndithu aina machinga aphalombe kodi ndi chifukwa chani zimenezi zimaoneka ngati zikuchulukira chulukira posatengera zokuti of course kunabwera project imeneyi komano mukuona ngati ndi chifukwa chani niyo pakafukufuku wanu mukuona ngati chimachitetsa kwambiri ndi chani
zikoma kwambiri fosola mwina kwambiri pali zifukwa zambiri ndithu zimene zikukolezera kuti kumachinga kukhale zimene mwafotokoza zochulukirako kapena population ndi ambiri panopa tukamba machinga akuthamangira 1 million population for instance is over 800,000 panopa ndikhulupira kuti kuthamangira ku 1 million mutha kuona kuti ndi population yambiri mboma limozi so mene mo muliso ma timati ma social cultural belief zimene zikhulupiriro zimene anthu kumeneko amakhulupirira so zina zimakolezera kuti ana ang'ono-ang'ono kapena achisikana achinyamata azitha kupanga nawo zogonana chidwiro ogonana uzipita patali kangati kukolezera moto zimene zonso zimathandiziranso kuti ana azilowa m'banja kadali ang'ono mutha kuona kuti ndi zifukwa zambiri kacha yathu kati kamakambaso zokhudzana ndi society imene ilili kumeneko population ndi ambiri nde tikamakambaso nkhano even za ndi bonaso ndi Mozambique uko so pamakhala zambiri ndithu zimene zimatha kuchitika zimene zimapangisa kuti even nkhanza zichulukira mwana wang'ono kulowa m'banja mutha kuona kuti even amene akumukwatira pena amakhala mbambo wamkulu nde nkhanza sikuti zingakhale kuti zingalephere at the same time mwinaso mwamva wachinyamata uja mafotokozaso zokhudzana ndi nkhanza zimene zimachitika m'mabodaso fa project kwambiri inapanga target kapena imachitika kwambiri m'maboda poganiziranso kuti ndikutali kwambiri ndi kumene kuli boma la machinga ndipo mwina polisi komanso sikuti tingamapite pafupi chifukwa ndikutali kwambiri nde zimakhala zinthu zochuluka kwambiri kumene koko nkhanza zimakhala zambiri ndi anzathu Mozambique ka child trafficking or human trafficking ndizochuluka ndithu zimene zimapangika kumene koko chifukwa cha population komanso mmene setup yathu ilili ndi zikhalidwe zathu kumachingako
nangano kumeneko anzathu azachitetezo project imeneyi isanabwere tiyamba kaye isanabwere kenako itabwera isanabwere niyo mathana nawo mavuto wa motani monga anzathu azachitetezo
zikomo kwambiri project isanabwere tili ndi mastructure zathu amene ali kumuzi kuja achitetezo amene takhalati kuwaphunzisa kuti akaona anthu owakayikira azitha kutifotokozera komabe pamakhalabe povutabe chifukwa chonena kuti mwina amasowekera chilimbikiso koma ndikubwera kwa project iyi yatithandiziranso kwambiri kuti aliyense panopa azitha kutengapo gawo lotiziwisa ife a polisi pa zankhanza zimene zikuchitika kuderako. Takhala kupanga ma awareness, ma case follow up mogwizana ndi anzato youth impact. So pali kusintha ndithu mbuyomo isanabwere pa timavutikirapo pang'ono ndithu kuti mwinatipeze anthu eniyeni amene akuchitiridwa ngazi, koma ndikubwera kwa project yangolimbikisanso kuti zinthu zipite patsogolo nosomana.
Moti munthu mwina wangobwera kukusinani kuti kunena zokuti a ndamva zokuti wakuti akumazembesa anthu kapena wakuti akumapanga nkhanzana kapena wakuti wamkwatisa mwana akadali wachichepere mangopita straight kukamumanga kapena mmatenga njira zina ndi zina apapa project imene isanabwere mbuyo.
Project isanabwere choyambirira ifeyo munthu timamanga ndithu chifa timachita timayang'ana kuti kodi mulandu umene wapalamula ndiuti chifukwa munthu atakopera kuti wakwatira mwana ete koma ali wachikulire amene wakwatira uja. So chimene timayang'ana ifeyo kwambiri timangoyang'ana mulandu umene watani kodi wachitikawo tikatero tiende ndondomeko zili zonse zimene zoyenerera kuti munthu uja akafike ku court. So ndikubwera kwa project iku tikumatha nthawi ina kukhala pansi kukambirana kuti tuone limozi kenako tikapiza kuti pali milandu tizipitira ife ya polisi tonse titagwirizana mofanana.
Nanga umene koko reader anzathu aona za gender iniyo mbuyo mu project imene isanabwere mwina anthu amakhala mwina akudandaula nazoti amayi okha ndi amene mwina akupangidwa nkhanza kapena abamboka ndi amene akupangidwa nkhanza kapena ana iniyo nkhanza zimene zizi zikamachitika monga kumashinga mathana nazo motani mbuyo?
Nsikomo kwambiri ine choyamba ndinene kuti ndi project imeneyi tutaona kusintha kwambiri maboda chifukwa iwowo project imeneyi ili kwa Chesale Senior Chief Ngokwe ndi TA Nchinguza kumeneko mbuyo isanabwere timalandira makeses ambiri kudzera mu Community Victim Support Unit timalandira ambiri ndithu okhuza kuzembesedwa kwa anthu nkhanza zimene zochoka kwa zochitiridwa kwa amayi ndi atsikana kanyamata nda bambo nde kubwera kwa project imene apanga zambiri ndithu chuka kwakhala achitapo maphunziro kwa achinyamata kupangapo maphunziro kwa amayi abambo anyamata mmene ndanene akale kuti kwa achinyamata nde maphunziro ameneyo akuonesa kuti athandiza chifukwa kuyerekeza ndi mbuyo umo umene timalandirira nkhani za nkhanza ndi panopa tikuonabe kusintha ndithu kusonyeza kuti kufalisa uthenga wafikapobe ndithu mpaka na tikuona kuti makomiti amene akuyenera kuthana ndi nkhanza komanso ndi mchitidwe ozembesa anthu akugwira ntchito zawo ndithu tikugwirizana pamodzi a security ndi ma bungwe ena onse amene akugwira ntchito zimenezo ku madera amenewa ndiye tikuona kusintha.
Okay, ndeno nanga mbuyo mutanyaza zokuti mwina maukwati ndithu ana amashulukirashulukira nde monga mzimayi ali pabanja nde amuna ake akumuza zoti amayi mwana yakufunika zoti mwina akwatire mwina tikufunikira chithandizo kodi mbuyo mwazimayi anaye ndikuthekera kwakuti amatha kubwera kuzadandaula kuti ina amuna anga mwina akufuna amukwatiritse mwana kapena azimayi amangoziyang'anira mbuyo?
Kwambiri mbuyo mu amayi amadandauladi komano chimene tinazindikira kudzera mwa project imeneyi kusindikira kunena kuti makolo alibe mphamvu pa mwana bambo ndi mayi alibe mphamvu pa mwana koma eni mbumba ndamene ali ndi mphamvu kwambiri pa mwana nde zimapezeka kuti panopa zikufukuka nzonena kuti makolo akudandaula kunena kuti ifeyo timayesesa kuti mwana wathu apitirize sukulu koma malume ake akangonena kunena kuti ayi mwanayu ndi wathu iwe bambo libe mphamvu nde zikuonesa kuti nkhani zazikulu zimene tikufunanonso pano tithane nazo kuti kodi eni mbumba apithana nawo bwanji kuti pofuna kuti ana atsikana apitirize maphunziro awo komanso akachosedwe kumabanja apitirize maphunziro.
Mwina ahopu mwereso mwina ndizowonjezera Fwani mbuna kati mbuna maone kati mfuna kuyankula ndi munga cha kuyankula.
Okay, ziko mwakambi hindi mfuna kuri ndi ngonje zirapo. Kuti nkhani yayikuluso imakhala pachizungutimati information gap. Anthu amakhala kuti alibe right information kapena uthenga woyenera weniweni. Ona kuti malamulo ena sakuwaziwa ena. So ndi zimene sazikuvuta kwambiri kapena zimakolezera kwambiri kuti anthu azingopanga zinthu zimene iwo amaganiza osati zimene ziko linakhazikika linakhazikisa. Wachisanzo tikukamba zoti maukwati awana anthu ena madiramu amaona kuti mwana akangokhala kuti watha msinkhu amene ende kuti ayenera kuti atani akwatiwe basi. Iwo saziwa kuti mwana ayenera kuti afike kaye zaka 18 ndamene atha kukwatiwa nde zimene zijazi mene amakambira zanga jendaji kuti amakhala kuti eni mbumba ndakhalenso kuti sakuziwaso mwinomwino malamulo. Ndimuona kuti mwana akakungotha msinkhu ampezera kale mwamuna nde kuti amakhalanso mmambo komanso khalidwe lathu umene lili kumachinga machinga amakhala kuti mwamuna amachokera ku John. Kungomva kuti mwamuna nyamata anapita ku John kungomwera ndekuti mkazi kungotha singu ndekuti amene watani
amutenga
ndi nkhanza za choncho zimakhala kuzi kuchulukira kwambiri mchitidwe wa choncho. Even anzathuso apulisa mafotokoza ako mujama kunena poyamba paja zinaoneka kuti ndikutali kunthu kunja oloma kesi akakhala kuti akuchite iwo samaziwaso kuti imene ndi kesi.
Amasowekera
maphunziro apadera dera ndiye kuti project imene yamapanga strengthening Malawi peace infrastructure for conflict prevention komanso imathandizira peace building ku ma borders yokuthandizira kwambiri kuti anthu azindikire chimene ali chifanya ke ina thandizaso kuti iphunzise mamenta achinyamata pozindikira kuti iwo ndi asikana chifukwa kamakamba za mamenta ndi asikana okhaokha. Amene akuziwaso mavuto amene asikana anzawo kutani
akumana
nawo ndipo munamva kuti anakamenya mademo
ndikuti
amawawidwa mtima kunena kuti tikuphwanyiridwa pamwe ndikuti sikulu panalibepo panalibe ufulu woti apite ku sikulu panalibe ufulu woti iwo akule apange participate fully kapena youth participation of community mwa kuti nawo sathu mwesa chitu panalibe iwo nkhani nani kuti amenewa akwatiwe. So chimene chilipo nchoti project iyi yathandizira ndito kuti achinyamata awa komaso makolo anindo siyana akhale ndi danga kuzindikira kuti malamulo aziko akumanena choncho tiyeneranso kuti titenge mbali kuteteza asikana athu achinyamata komaso tikhale pamtendere ndithu zimene mafuna ndiwonjezere
mwinanso kumeneko anzathu achitetezo mwinanso muli ndizo kuti muwonjezere zina zake
iya
pamutha kumasuka ndithu
zoonadi ndimangofuna ndifotokozere kunena kuti anzathu achinyamata aja anafotokozapo zoti kuna chitika matemo ataona kuti akuphedwa ufulu wawo
koma nodi mwina vivani ndikudulani mademo anachitika mwina chifukwa chokuti mwina ankadandaula koma samathandisiwa ndi ino yaonoke nakuno anayamba nokupanga mademo.
So ifeyo titaona zikuchitika tinakhala pansi ndi anzathu a ku Mozambique amene ali a polisi amaboda kukhala pansi kukambirana pa madandaulo athu amene ifeyo tili nawo. So titakhala pansi kukambirana panopa anzathu aja nawonso anayamba kuchimvesesa through project yomweyi zimatheka kuti mwena mwana amuzembesa wayenda njira zina mwina sanadusire pa boda koma mwina apolisi aja azindikira anzathu aku Mozambique acha amatha kumugwira ndikutiuza kuti kuno kuli mwana wanu amene amapita ku Mozambique pomwe mbuyo zimenezo kunalibeko ndithudi monga amene afotokozera kuti project yagwira kwambiri mmaboda mene nkhaza izizi ndizochulukaso kwambiri nde zikuthandizira kuti anthu atsiguke mmaso komanso anthu agwire limodzi ntchito ndi chani ndi polisi popeleka malipoti azimene zikuchitika. I hope wana foto kuzava kuti mwina ena umaka kusa zindikira malamulo. Yes, ndi zona ena mwina amapanga zimene zikuti mwina saa kuzindikira malamulo. Kumano malamulo mwina kunena kuti kusazindikira kuti ni mapanga chimu si defense iso kwa ndani kwa munthu. So ifeyo ngati a police tikuyesera ndithu kuwaphunzisa ngakhale pali lamulo mu penal code imene kuti ignorance of law imene section 7 kuti mwina ndimachita chinthu osazindikira. So tikupita ifeyo ngati polisi mogwizana ndi anzathu a youth impact kumaso anzanga ali kusogola amene tikukambirana pano kukaphunzisa anthu aja kuti aziwe zimene zikuyenera kuchita monga ngati pakuchitika mulandu achite ripoti koyenerera ndithu potengeraso ndi amene anafotokozera nzanga amene kuti kwambiri amene amavutika ndi ana kumaso azimai. So lamuloso likuwateteza ana tikapita ku lamulo athu alikulu constitution ya Malawi section 23 ndime 4 imene ukamba kuti ana akuyenera kutetezedwa kuzinthu zomwe zingathe kuononga miyo yawo, zimene zingathe kuononga maphunziro awo. So mwana ngati akumutenga kumpirisa ku Mozambique ndikuti akumpheranso ufulu wake wamajani kuti wamaphunziro. So tiyamike kwambiri ndi kubwera kwa project kuti yathandizira kuti tonse tizigwira ntchito limodzi ndithudi.
Ndekuti mbuyo mulo munthu akazembetsedwa ndekuti apolisa ku Mozambique sankabwera kuza kuzani pachoti panalibe mgwirizano waukulu bwinobwino
sama fotokoza sama nena kwa panopa akumatha ndithu mwana akamona kuti akumachisanzo pompano mwana wina wacha robina nakapezeka ali ku Mozambique. Anzathu a Mozambique polisi anatizuisa mwansangasanga kuti kuno kuli mwana amene ali wakumawaku Malawi pomwe mbuyo muzimene sizimatani kodi sizimachitika.
Kapena mwinanso ahopo musanasunthe na jaso abwere sidanga aliyesa afunika kuti ayankhulepo mwina mungathe kuyangu kukhala ndi mawu omaliza.
Okay, zikwa mwambiri ine mawu amene ndingakhale nawo ndoti project imene tunena kuti akutithandizira a UNFPA mogwiriza ndi anzathu a Youth Impact yathandizira kwambiri kwathu kumachinga ngakhale achinyamata ayamba kuzindikira kuti atha kutetezaso ali ndi udindo wakulu oti atha kutetezeraso achinyamata anzawo komaso dera lawo ana komaso ngakhale azimayi nkhani yokhuzana ndi gender ndikhulupirira kuti panopa ili ponseponse ndipo nkhanza zina ndi zina zayamba kuchepako. Koma mwina vuto limene lingakhalepome ndiloti project imene yangopanga target maboda okha mutha kuona kuti kumachinga kuli matiye almost 24 pano koma tukukamba mene muli maboda kandi matiye atatu kandi 4 okha. So project yangopanga target matiye ochepa ndekuti koseku mutha kuona kuti
kuli bewa
ndekuti kuli chigapu ndithu mene zozo zitha kuona kuti ine ntchito yokugwirika koma kuona kuti kwinako akawononganso kwinako mwaona ndi pakufunika effort ndithu kuti ipindepe chisogolo koma ndi project yabwino imene yathandizira kwambiri kuti ipange strengthen kapena kuchepesa gap imene inalipo pakati pa achinyamata community koma achitetezo adindo osiyanasiyana chifukwa panopa ima yangana adindo kama child protection workers community kuja azita kesi kangochitika kandi nkhanza imene achitika ku my youth club amapanga report ma mentors amapanga report imayambira kaya kudera kwankuja police community policing amagwirira limozi ntchito panopa ndiye kuti zinthu zikuyenda kwabwino ndiye ndiona kuti tikamakhala ngati sustainability sake ndiona kuti project imene isiya ndithu footprint kamene anena kuti anthu azindikira ndipo akugwiriraso ntchito limozi umwina ake tikuyuza ma structure aboma amene ali ma youth club sazatha alipo ma youth club mpaka kalekale Tikamakamba zama mentors alipo kandi community victim support unit ilipo kandi gender muta wona kuti ma structures ambi ADC VDC oseo ndoti nchito tukugwirira limozi nde zikuta mwino ndi fame officer za boma so zikuthandizira kwambiri kuti coordination yathu kapena ngwirizano wathu kuchoka community kuzafikira so mkakhale kuboma nchito yokuenda mwino koma mwina ringopezera poso mpata kunena kuti pakufunika me ma partners ena pamene anzato a UNFP kuzera a youth impact pa ground akuthamanga tufunika so kuti matiena afikirinweso chifukwa takhalanga tungothandizira ochepa sikoma kwambiri
soko ndi kuti apopo of course ndikumashinga kusiko zingati mbali ina ayamba kuziwa zakuipa ko kwatitsana kadali achichepere kupisa ntchito anankhanza pamene ena sana banka ndi munga mwa inu nokha inuyo tingoyesezerano mwa inu nokha opanda mwina wakuthandizirani inuyo mmapatenga gawo lotani pa inu nokha mwina pofuna kuwathandizira chinyamataja njongetotani chinyamata amene mwathandiziracha akathandizeso anza mmathandiza motani apo
okay ngati feyo kuofisi kwathu timagwirisa ntchito ma youth clubs komanso youth networks pamene GVH aliyense kulima youth club ndiye kuti tiye aliyense paliso ma youth club ndiye amapanga network chimozimozi ndiye kuti network yapa tiye aliyense timakakhalanso timati district youth network imeneyo timayigwirisa ntchito kuyipasanso upangiro umene timapereka kudera kuja ndiye kuti athandizireso kuti matiye enaja ayambeso kuzindikira kugwiraso limozi ngakhale zili choncho sitingakwanise kuti tikasonkhanise ma structures kapena adindo osiyanasiyana pa tiye ina iliyonse pa grupu ina iliyonse matiye onse 24 chifukwa ndiye kuti kufunika ma resources ochulukirako pamene ma resources athu ndi ochepa ndithu chifukwa ndimanena kuti ngati pali ma partners ena tiyeni tigwireso ntchito limozi mutha kuona mmene tamuyirira muno timagwira ntchito limozi ndithu ndi achinyamata aja even ndi anthu akunera ndiye kuti zonsezo zimafuna ma resources sikoma kwambiri
nanga kumeneko agenda inoyo ndithu mutimalizire motani
sikoma kwambiri naneso ndipichirize mmene anenera anzangamu anadzanena pena fundo yonena kuti tikudandaula chifukwa tali matiye atatu okha timafunisisa kuti akanafika matiye onse 24
kufikira machinga yonse
chifukwa choti mitundu ya kuzembesa anthu sikutuluka kuchoka mdziko lina kupita dziko lina pali mitundu yosiyanasiyana anthu akumazembesana ngakhale mdziko mwathu momuno kutenga ana kuwagwirisa ntchito ya yokhuza kugonana ife ngati agenda pajati ali iwonso ali ndi component imene akunena kuti preventing sexual gender based violence nde pali mchitidwe otenga ana achichepera atsikana kugwirisidwa ntchito yogonana kuti wina uja asipanga ndrama komanso pali mchitidwe otenga ana momuno achinyamata kuwapitisa kuwagwirisa ntchito zosiyanasiyana ntchito monga mmafamu kapena zomangamanga nde tikuona kuti ngakhale akuchita target maboda mkatikati munonso muli zambiri chifukwa ndikukumbuka anzanga ena akanapangapo research anapezapo ndithu kuti zimenezo zilipo zambiriso mkatikati kachiwiri inganene kuti project ya youth impact kudzera mbungweja ya UNFPA kudzeraso tinganene kuti ndi chithandizo chochoka ku UNFPA kudzera ku fosesi athandiza kwambiri pofalisa uthenga omwe osiyanasiyana othana ndi nkhanza ndiye ine ndikambaponso pa nkhani ya 16 days of activism iwowo a youth impact ndi bungwe limodzi limene lathandizanso pamene tikukonzekera nkhani za 16 days of activism Osa jendo abati karanayo commemoration ya 16 days of activism.
Is that jidigari jimini?
I mean, chaka chiri jose ima chitika kuyambira pa 25 November mpaka pa 10 December.
Okay. Ndiyo muzaba ngila buti. Mwina, wibu ena funa ya zaba, ena osa zaba, pazile na osa ntuzuri zidari.
Chabu ino, ife kumachi ingata konzeka kunena kuti activity imene ila chitikila kwa TS Dola. Kwa mwache ya primary school ku tika machoka kuno kuzomba. Tisa nafike pa bomba, tisa nafike pa TTC. Pari kanseo kena kake, kakota kumanzeleko. Kumene koko, kumene kuli skuru imeneyo, kumene ta konsekera kuti tika pangile activity imeneyi. Kumene hii ndi activity, mene tukunene, mina ena 16 days of activism, wamango mva, mina manyuzi kumango vere inga.
Kumasamve, tisa kutikuni ya utanda uzashani, ndemu mazile pa bwino bwino.
16 days of activism ndi kampeni imene nene kuti ndi ya dziko lonse la pansi. Imene inayamba 1991 inayamba ndika gurukena kazi mai odzipereka ofuna kuthana ndi nchitidwe wa nkhanza kwa mai ndi atsikana. Nde anayamba nthawi imeneyo Malawi ya joina mu 2001 kukhala nawo mu kampeni imene iyi. Tikati pakali pano ndi maiko 91 amene akutenga nawo mbali mu kampeni imene iyi. Kampeni imene cholinga chake nchothana ndi nkhanza zimene zikuchitika kwa amayi ndi atsikana anyamata ndi azibambo. Nthawi yonse timayamba pa 25 November, pa 25 November ndi tsiku limene linakhazikisidwa kukhala tsiku lothana ndi nchitidwe wa nkhanza kwa amayi ndi abambo nda atsikana. Imatha pa 10 December ndi tsiku limene linakhazikisidwa kuganizira maufulu a anthu, ufulu wa wina aliyense wachibadwidwe. Kampeni imene iyi inakhazikisidwa mmene ndanenera kuti njofuna kuthana ndi nchitidwe wa nkhanza kwa amayi nda atsikana. Sono chaka chili chonse pamatuluka theme chinganene kuti mutu umene umatuluka chaka chili chonse wa dziko lonse la pansi. Nde chaka chino ndi unena mchizungu chifukwa choti sitina tanthauzire mchichewa. Wa global theme we have it's saying towards 30 years of Beijing declaration and platform for action unite to end violence against women and girls. That's a global theme. So it has been localized. A local theme saying unite to end violence against women and girls in Malawi towards Beijing declaration. So sana tanthauzire kaye chichewa chake, koma chichewa chake chidziwika ndithu, koma kwambiri nkuti tigwirane manja kuthana ndi nkhanza zimene zimachitika kwa amayi ndi atsikana. Ndithu nkhani yake yayikulu ndimeneyo kumachinga. Andi chaka chino timakhala ndi launch yapa national level. Chaka chino launch, national launch ikachitikira ku Phalombe. Andi proposed guest of honor ndi HE kapena first lady pakali pano pandimene zilili. Launch imeneyi ikachitika pa 25 November.
Ndiye kuphalombe ku mwina malo wake mwina sitanga takulo kunena zoti kuzomba ndi anthu atamafusa kuti zomba ayo pati pati kweni kweni ndiye kuphalombe zakhala malo wake pati pati.
Pakali pano kuphalombe ko sinafufuze kai kuti malo ake nene akakhala pati, koma ndi Phalombe district.
Okay.
Ndithu
chabwino. And then nthawi Jason ndakhanga tenda zakudulani kuti mufotokoze za 16 days of activism waye kuti muifotokoze kuti mwina anthu ena asana imvetsetse ena mangomva kuti ndamadabwa kuti kodi 16 days ndititi ndi mnayi mukulongosoleraso zina ndi mungathe kungomalizisa zimene mafotokoze yazita kuti ena asana imvetsetse.
Okay, chabwino. Ndi mafotokoza kunena kuti 16 days of activism ndi masiku 16 amene anakhazikisidwa ndi cholinga chofuna kuthana ndi nkhanza. Tinene kuti ndi kampeni imene imachitika pa masiku 16 amene wawa. Ndi cholinga choti nchitidwe wa nkhanza kwa amayi ndi atsikana usapitirire koma titane nao nde umachitika chaka ndi chaka ifeso kumalawi kuno tipanga akapanga launch pa national level ma district monse district iliyonse ene aso kupanga so kampeni imene iyi nichifanya kefe kumachinga ifeso tikanayo takhazikisa pasiku pa 4 December ife tikapanga kumachinga kwa mwache ya primary school TS Stola.
Okay, chabu ndena ngano project imene ikaza khano ikupita kumapeto kumashingawo iniyo muzapitiriza mota ni munga iniyo ona za jenda
ifeyo olede nchito imene itikugwira kale yolimba na ndi nkhanza timapanga zinthu zosiyana siyana kampeni imene izapitirirabe komanso timakhala tikuphunzisaso anthu mmadera kuti asiye nkhanza timalimbikisaso kumwa ngati ifeyo ma service providers timalumikizana timagwirira limodzi ndicholinga choti khanza zija zikamachoka kwa munthu amene wachitiridwa nkhanza zilumikizane bwino-bwino ziyende mpaka na munthu uja alandire chithandizo komanso anthu amene achitiridwa nkhanza timathaso kuwalumikizisa koyenera kuti alandire chithandizo nde ndizosiyana-siyana monga maukwati awo anaja nde kuti timaonesesa kuti mwana uja akachoka kusukulu tikamuchosa kubanja apite kusukulu komanso tiyesese tipeze bungwe loti limthandize mwana uja apitize maphunziro ake komanso kholo lipezeke kuti likhale ngati lapanga likuti pa business pofuna kuthandiza mwana uja amene wapita kusukulu nde pali zosiyana-siyana zimene timapanga kuti nkhani za nkhanza zizikhala zikuchepera-chepera.
Okay, ndithokoza ndi tu Arita nangomene kokwa anzathona za chitetezo eneyo muti uzazotani chitiyo kumapetopeto
ifeyo ndimangofuna tipempe kwa adindo osiyana-siyana amene ali kumadera posatengera kuti youth impact akugwira kumadera matiye 4 amene achulidwa chakapita matiye 3 amene achulidwa komanso ena amene kuli nchitidwe umene uwu chonde timati tipemphe kuti tigwirane manja ndipe mphaso ngati mene anapemphera anzanga Hope nakuti ngati pali kuthekera kuti amene akuwathandiza a youth impact kuti akathe kukafikira ma district matiye amene asalirawa zititha kutichitira ubwino kwambiri kuti nchitidwe umenewu ukathe kukhala ochepa ku boma lathu la machinga choncho tikupempha kwa adindo osiyana-siyana kuti atithandizire kuwathandizira anzathu a youth impact kuti tikathese kufikira madera ena amene kuli tingathe kukagwira nako ntchito ndithudi.
Okay, ndeno nanga patapezeka zokuti mwina munthu yosowa kumashinga afukwa ankhanza zitikuthana nazo konse-konse kaya kuzomba kaya ku Brantyre nde wafuna zokuti mwina apeze chithandizo mwina kudera kwako akapeza anthu amene amayang'anira kaya za jenda apolisi samuthandiza bwino-bwino nde akufuna azimvesese zinthu zibwino-bwino inuyo angakupezeni motani tiyambe inuyo azachitetezo
ifeyo kutipeza nkosavuta kudera kwina kulikonse kumene aliko kuli polisi atakumana ndi anthu amenewo kuwafotokozera ndi kuti ifeso atipeza mosavuta koma patakhala kuti mwina sakuthandizidwa moyenerera tili ndi inunso anzathu uneko muli ndi ma free tone ambani amene makamba poso nkhani za nkhanza atakuimbirani kufotokoza ndi kuti ifeso uthenga utitani kuti utifikira ndithu fatimagwiraso andi ndinuyo anzathu uneko ndithudi.
Okay, ndino nanga Hope mwina nawenso utakhala zoti ineyo wachinyamata atakhala zoti mwina akukumana ndi mavuto ngati amene wawa kuti naye afuna ndimfotokoze bwinobwino kapena ndimuthandize andipeze motere iweyo atakupeza motani.
Okay, zikwama kwambiri feyo ngati achinyamata ali ndi mavuto angapo kuti titha kuwathandiza atha chambira atha kufika ofesi kwa DC kwa mwana kumwa ofesi paliwonde kangofusa kuti ku youth office ndikuti atipeza pena ndikuti atha kulemba email yanga ngati ya Hope ndi mwafurirwa hope2@gmail.com or apwayi atha kutiimbira phone ineyo pa 0 8 6 1 8 0 5 0 4. Ndekuti akatero ankhona ndi ineyo.
Mwina ndingoperekanso nambala kuti atakha kuti akutifuna ngati kupolisi. Ife tikupezeka
zimapezeka zoti mwina nkhaza zakupanga ndi wapolisi yemweyo, so
yes.
Zimavuta kuti kodi ukasoma motani.
Ngati kumachinga polisi atha kuchita contact ineyo pa namba 0 9 3 1 6 0 0 74. Kupezeka pa machinga email ndi katemiramasoso@gmail.com. akatero ndi kuti atipeza ndithu kuti azathandizidwa moyenerera.
Nanga arite umenewa kuti akupezere ndiyo ndi tipange bwanji.
Sikoma kwambiri kutipeza kwake nkosavuta. Kuofesi kwathu ndi kumachinga district council palionde penipeni paja. Kufunsa kuti ofesi ya gender ili kuti ngati mwachitiridwa nkhanza fikani ku ofesi ya gender. Olowapo ayi muli kutali mbe kuti patiye aliyense pali CVSU pamene popo sekretari ndi child protection worker, wachiwiri wake ndi community development assistant. Onsewo timagwira nawo ntchito ndi ma extension workers athu a Ministry of Gender. Nde ameneyo atha kuwuzidwa nkhaniyo itipeza mosavuta. Ngati mungasowe manambala a CDA kapena CPW aliyense, manambala athu ali nawo pa CVSU iliyonse patiye. Nde kuti uthenga sungavute kutipeza ndithu.
Avanso bwanji tinamvera ku nyimbo ina kena konso abwere anzathu amene tinacheza nawo kumayambiro aja kuti nawonso tifosane mafosomaliza kena kutione kuti inonso ngati ndi muli ndi funso mungatheso nanonso kutumiza funso anu. Tumizani funso anu pa Zoom ID 42 93 306 0, ID 42 93 306, kapena imbani phone pa Zoom ID 50 71932, Zomedawi 57 71932, kapena Zomenawi 1686 419, Zomenawi 1686 419. Ndekuti ngati muli ndi funso ndekuti akhale akuti yankha pano, ndeno tikudikiranso anzathuwa apa bwanji tinamverasso kanyimbo kena kuchokera ndithu kwa Lulu, nyimbo imene akuti nkhanza.
Osamira pake yeyu Odisi wadali mulonda Omulondo na njero hake Nanga mwanji wa sindanso Wasanduka mimbulu Mwano kaza dalile yani Mucho maya tavile kuti
Ila ne manja kutesa kaza kwa mai. Ila ne manja kutesa kaza kwa ana. Ula ni tandizani, tenga ni pokambali. Ivudindo watu kuteteza onsewa. Ila ne manja kutesa kaza kwa mai. Ila ne manja kutesa kaza kwa ana. Ula ni tandizani, tenga ni pokambali. Ivudindo watu Teza onsewa
Nde makolo di masukenka nizo teza nkaza Ami pingo musasange kukala chete A polisi wosakalila Ila ndu ya nkaza
Talalezi pupu kumaulula
Kani ya nkaza Angalibete ngani bombali Poteteza asungwana Silango chita nkaza lanile Kwa bomba Pele kaninda la mazo kwana Chita sote tankaza Silango chita nkaza lanile
Ila ne manja kutesa kaza kwa mai. Ila ne manja kutesa kaza kwa ana. Ulula ni tandizani Tenga ni kwa kambali Ivudindo watu kuteteza onsewa Ila ne manja kutesa kaza kwa mai. Ila ne manja kutesa kaza kwa ana. Ulula ni tandizani Tenga ni kwa kambali
watu kuteteza onsewa
Unitani sasi chifu kwa choni pangena nkaza Kuyenela kulandila chisama lilo monga mwana Ndino saizi ya bambo wanga Kolo Zile mekezeni Sima valibe anga Kuma kukaniza kwa nukola kwika
Kukani makanizo ipapas
Sininga kale jete Nika kunenelani Kupolisi
Ilane manja kutesa kaza kwa mai Ilane manja kutesa kaza kwa ana Ululani tandizani Dengani pokambali Ivudindo watu kuteteza onsewa Ilane manja kutesa kaza kwa mai Ilane manja kutesa kaza kwa ana Ululani tandizani Dengani pokambali Ivudindo watu
Amene tunditu lulu nyumbo imene akuti nkhanza eya kugwiriza naso ndithu ndi program yathu yali le program ndithu imene tikukambirana pano kuti kodi nkhanza zimene zimachitika mdziko muno makamaka tsiku yali tikukambirana kwambiriza kumachenga ya nkhanza ndithu zokwatiritsa ana akadali achichepere nkhanza ndithu zozimbisana kwagwiritsa ndithu ntchito ana ntchito zopyowa mutsinkho wawo Ndeti ndichu ndi alendo pano kugambira ndichu nkhani zosiyana siyana
Muntu amaya tavile kuti
Ndeno Juliet ndino ndi tebwere kwa inoyo Ede kumembe kujana za kufusani ndithu nde apapa no munanena zokuti mbuyo of course makumana ni mavuto mpaka na zama demo paja munanena ndino mulelela ndine kuti mwina munaza panga ma demonstration koma ino mwina zisanafike ku ma demo uko Mafumu anu inu yoku kumadira kwanu kumene mwona chokira Ama kutandiza ni motani
Poyambi ila ndizone azoti Kani ngalizimene ziko mafumu Kwa hiyo kunali kungu chiva kungu kala pasi Ifeo danda ulatu tumata kudanda lakuma kwa hiyo Kasindu uzo azoti Kudi kani jaifike Kudi atitandize zimavuta Mafumu ajizakangu vezi azoti kani ja akungu ikazika Usapitisa so kwa antu wenira kapina kwa nindo wenira kuti kani ifike potanti zika antu apeze solution yeni yeni. Ndeo pezo na kuti ifeo tikuwa kupwete kandifachi nyamata ndia mtipa mene tina kupanga tipia nizunga tisimeneshi.
Ok, deno ababa no pamene tukupita nchisa ukoro. Inuyo muza tandizira kapina mutani pamene mwina project ikazata kapina mwina pata kazo kuti palizo ntundizina ndizina. Inuyo pa inunoka. Muzathandizira mutani kufuna kuonetsetsa kuti nkhanza zimene tachula zija zikenga tizasikirawo.
Oh, okay, dabwino. Fotokoza chonchi. Ifeyo poyambirira nene zoti kwatiye njunguza kunalibe mameta. Ndipo tirawangaza ndira maphudziro amenewa tilipo panopa mameta ukwana 34. Mameta ukwana 34 chito yathu timayigira bwino. Kunena zoti tionesese zona zoti nkhani za nkhaza. Zimene azichitidwa chinyamata kapena azimai zikhali zochepa ndipo pamene tina inangobwera project imene kwa ife kunali zoti tachilandira bwino chifukwa ndi kani ngati zochukira za nkhaza ndezimachukira kwambiri kwa azimai komaso ana komaso asikana ndiye kwinaonea zoti ifeo project imene sikoleta kazo na zoti ifeo mine timagwirira ntchito Tili kupita chisogolo, ndipo siti kubwele lambuyo. Zona zoti titandizana, kupanga chumozi, kumaso kugira nchito ndi adindo ina wenira, kumadira kwatu, mafumu, wa CVSU, wa child protection weka. Ona zoti atitandize, feo tukupange chumozi, mpaka na tifitise chisogolo, kumbali ngati zokuza na nkaza. Kani ngati mine kudira kwatu ikali soyo jeva.
Ndeno kumene kunditu bambuanga. Inuyo... nchito mene isa na yambe nchito za jitu kuko maka maka sina ngapa mene antutukua zimbeta ana jituwa zimbeta nkaza zambiri mbili ziku jitika zima kangati so njitu chitu kuko chikubwiri na mboyo
yeah.
Nde inuyo munati ngakao rotani pamene mwina muda unazokuti zikuwene kangati mdela mwatu muno mavuru amene mwina wakubweza isa chitu kuko mboyo
ok ifeo kwa tie sale kuna liku ufutirapo kunina kuti muntu atsiwe kunena kuti imene ndikumana apa pa idinkhansa ndipo kunali kuvuta ndithu nthawi zambiri kunena kuti adindo osiyana siyana adziwe kuti kodi kuipa kwa nkhanza ndikotani. Komano atabwera nzathu awawa ndi upangiro umenewu ife ngati a CVSU umene mwamvera mucha kuti muli ma structure aboma osiyana siyana padikizirapo ifeyo aku community. Chinali chinthu chabwino kwambiri chifukwa anatilumikizisa ndi mafumu ndipo tinachitisa misonkhano kuitanisa mafumu onse kuti tapeza mwayi sopano kuli anzathu a youth impact amene abwera ndi project ya kulimbikisa mtendere pansi pa ndrama zochokera ku UNFPA ndipo mafumu ndi anthu onse akudera anachira ndira chinthuchi chifukwa mucha amene ndadena mucha kuti mbuyo mukuti munthu abwere ku CVSU azadandaule kunali kovuta. Kuti munthu abwera azapereke nkhawa zake kunali kovuta. Komano atabwera anzathu awawa ifeso titapereka mauthenga osiyana siyana potengera ndi mauthenga amene anzathuwa akhala kutipasa. Taona kuti mchaka chimene chichi chimene taenda nawo anzathuwa kufika panopa mu CVSU takwanisa kuteteza mawanja okwana 108 chomwe chili chitu cha mtengo wapa mwamba kwambiri chifukwa pa 108 ya amene wawa ndi 97 azimayi okaoka amene akubwera kuzada ndaula kuti tuwathandize 11 azibambo zomwe zinali mbuyo muzovuta kwambiri chifukwa chona kuti ngati mbanja muli kusamvana mtendere mulibe chitukukoso chinali chotani
chobwera mbongo
gakhale mwana kuti apite ku school kunali kovuta. Mbuyo mukuti titese ukwati wa mwana inali nkhani yovuta kwambiri chifukwa chino mauthenga anali wovuta mwina makolo ambiri amatha kuyankhula kuti kodi mwana ndi wanu
mwana ndi wanga ndese mungandiwuze zochita
kukuzani chani eti muziwa zimenezo. Komano atabwera anzathu awa a youth impact ndi thandizo limene lili ifeyo takwanisa kuchosa ana kuma ukwati osiyana siyana pafupifupi 79 ndipo mu 79 amene wawa 61 ndasikana amene panopa ena mwayiwo ali ku sukulu ena takwanisa kuwabwezeresa ndithu ku sukulu ena sikuti onse amene apita ku sukulu nanga simmaziwa nkhani ya maphunziro sikuti onse komano ti ndithu ndi maumboni ogwirika asikana ena oti anali ku mabanja tachosa kumene kuja wabwezeresa ku primary kufika ku primary kuja ndikusankhidwaso kupita ku mbenjere secondary school zinthu zotani zosangalasa kwambiri zimene ngakhale gugu cha lotie sali panopa akuona kunena kuti kufika kwa project imeneyi ndi zinthu zosangalasa kwambiri chitukuko panopa chikuenda bwino nangasi mzimayi akakumana ndi nkhanza akubwera kudandaula ati kumthandiza bwino ngakhale mzibambo nkhani zozimangirira twa zibambo mbuyo muzinali ndithu nkhani zoti pang'onong'ono zibambo amankhwala koma chifukwa cha mauthenga anzathu awawa a youth impact ndi thandizo limene lochokera ku UNFPA kuzera ku Fosese panopa kwa TSR nkhani yozimangirira kapena kumama nkhwala zibambo yayamba kuchepelapo chifukwa choti mauthenga ayamba kupita wosiyana siyana.
Okay, ndero chibwere kwa inuyo mukuona ngati zikuone fotokoza kunena zokuti chiwerengero cha mayi ndi chimene chikuoneka ngati ndichachikulu kwambiri kusiyana ndi abambo inyo ndiye mukuona ngati ndi chifukwa chani abambo nthawi zambiri amakhala zakuti mwina akusalira kwambiri mbwina zimatha kutheka abambo mwina kupangidwa nkhanza komano amakanika kumasuka kuwauza kazinzawo kaya kuwauza even amabungwe kumene kuti kwakuti kuchitika nkhanza niyo mukuona ngati chimene chimabwezesa kwambiri mbuyo abambo chimakhala cha
mongobwereza zina lija Juliet Savanga ADC chair kuchokera kwa senior chief ngoko ine mukuona kanga azibambo amene asama kwanisa kuulwa nkhanza fuka azibambo ndi amene amayambisa nkhanza zoterezi pankhani zonse zimene zikuchitika zimene tukamba muno nkhani zokhuzana nkhanza kwambiri azibambo ndi amene amakhala oyambisa nkhanza za mtundu umenewo tikatanenapo nkhani zozembesa anthu ngati dala kwa senior chief ngoko anthu amene amazembesa ndi kwambiri amene amazembesa achinyamata kupena azima indiana amakhala kwambiri azibambo iwo kuti apita akadandaule sizingathe pa iwo ndi oyambisa nkhanza ndamene iwo ali ndi mtopola oyambisa nkhanza mmaderamo mwachisanzo ngati kwa sino chifi ngoko anthu amene azembesedwa chaka chatha kufikira chaka chino ndi anthu okwana 36 anthu 36 tangoonani anthu 29 ndachinyamata azaka pakati zaka 12 malire 17 azimai 4 ana atatu apakati pa zaka 6 malire 12 komanso iwo azibambo mono ndi amenenso amakhala oyambirira kufuna kukwatira ana kapena kufunsira ana maukwati kuti ana azakwatira changa chomwe chino ngati kwa sino chifingo kuchokera January kufikira pano ana amene tapulumusa mmaba kuti akalowe mabanja kapena amene afunsidwa mabanja kapena kupasidwa mimba kuti akwatiwe ndi ana okwana ngati ana okwanira 30 omonso azibambo ndi amenenso anakwanisa kuzembesa ana okwanira 10 mudatu la sino chifingo koma anawo ifetapo lumusa ndipo anawo ndikubwelera mmakwawo koma zomvesa chisoni mukati mwaona anawo amene amazembesa kupita mu dziko la Mozambique ndana Uti sana kwane zaka 18. Ana pakati pa zaka 13, malile 17. Iwo azibambo ndamena mapanga zimene zipofuna kwa kwachiti anthu ndopo ndakada ndawala bwanji pomwe iwo ali oyambisa nkhazazo.
Ndiye kuti kwambiri amene mapanga zankhaza ndazibambo.
E azibambo ndamena maga maga azibambo amena ndi zaka 35 kwapitiza kutunda ndamene iwo ali pasongolo kwambiri kupanga nkhaza. Ndife ngati anthu akwa ngokwe kuti kupezeke zibambo apo kuzada ndawula ngakhale nkhani za mbanja amene utakaza nga mapanga mwakuti sakhaza ovuta mwina pa zibambo 100 amena mabwera ndi mmodzi kuti mwina apita sana ndiyankhulire bwino komano nkhani za nkhaza kwambira zibambo amena makhala oyambisa kwa yankhula zimayo sakhala bwino akalimira limodzi kaya kapanga business iyo ndamena amayamba kusolola ndalama ngati kwangu kupano pa mauku ati mwezi uno amakhala ndi olimba September, October, November, December mauku ati amalimba to amayi Chimene amalimbira maukotiwa. Fukati ntawi
ino.
Ntawi ya kumunda. Koma tikango kolola. Chipukoti chazi bambu. Ndichangu wangu wachoko mapotani pokwela. Ikangoti marichi. Zovuta kwa mbili. Makesi kwangu kwa za kala mbili mbili. Marichi April, May, June, July. Kuma kala makesi ochuluka. Ankaza. Fukati chazi bambu. Anjama kwa tali ninda ama. Alimafoja. Agulisa mpunga. Dote apa mwina somba zochulukirapo. Inye makanye ngomina yote antu wakupeza ndalama kumuzi. Makandi ya latu. Ndoda akakorola zinthu zija nzimai kuti ampase ndrama zija kapena kuti atenge nawo gawo pa ndrama pamakhala povuta pamene payambika chani pamayambika nkhaza zibamboja amazona ti ali nendalama yemweso amayamba kukasaka anthu kumulanje kaya kutholo kukatengana ndi olokata ku Mozambique ndikalemere ndikapeze ndrama yochuluka ndizikalima ku Mozambique akapezeka amathawa banja lasokonekera munthu wagwiragwira ntchito limodzi ndi zibamboja ndrama jaiyepo tizoti wapezeka muna atatengana anthu amuona kapena anthu akumuthamangisa munthu kuti amugwire amathawa omwe kumusiya mkazi uja alibe china chilichonse payepo po nkhaza zayambika ndekuti azimayi mabanja kusokonekera mphawi wayambika pa khomo koma chikhaleni anapangira limodzi chuma nda zibambo amakhala kwambiri wayambisa nkhaza ndesangada ndaule ifukwa iwo ndi nambala 1 kuyambisa nkhaza
Ndiye kuti no mwina nkhaza zimene zizichepe inu yomonga amayi mumalimbikitsana motani kuti kuti mwina zibambo aja komanso topena mwina zimayi pena ndamene timakhati kuyamba dala amunawo mwina kaya mayankhulidwe athu munjira zosiyanasiyana of course mwina zoti azibambo ndamene amayambisa mikangano komano pena so azimayi timatha kupanga inuyo kapena lipo gawo limene mmatenga mwina kukhala pansi monga azimayi kukambirana nazo kuti mwina titamapewa zinthu ngati izi mwina titha kumakhala bwinobwino
Pangao limeno ife mwema tipa pangile ngati azimai uchokera kwa ngukwe Kapena ngati mtundu wa ntuwa kwa ngukwe Tina kalabasi ndi mafumu Ndi kukambirana Kuofesi wa gogochala Titame miza mafumu ose 131 Amena wapeze kamulia lasi nyo chifu ngukwe Nduka anawa pasi ndi kwa uza za kuipa kwa nkaza Kuchoka pamene po gogochalo watu Ana yememi limozi ndife Na itani saatu kuchiti sansonkano Pa ofesi pao kwa uza ntu Kuipa kuchitila Muntu wina aliyese nkhaza. Fukati kati nkhaza. Si mwana yekha kapena zimayi yekha kapena zibambo yekha. Wina kuipa komuchitira muntu nzako nkhaza. Ndiye kuchoka pamene popo ndiye kuti mafumu aja anapitaso makwao ukajisa misonkhano. Office ya CVSU komaso ma VDC, ADC ndi mafumu. Tili kangali kangali kuzungulira dalasi no chifi ngokwe kwa uza anthu kuipa kochitira muntu nzako nkhaza. Kuchoka pamene popo nde kuti panopa azibambo ambiri ayambano kuzindikira kuti kuchitira munthu zako nkhaza ndikoipa fukwa pena amathoti akafuna kuti mwina aziyambise zochitira nkhaza jamati azimai wandiboma kale ana wandiboma kale fukwa chake chaka chino chiwerengero cha anthu ozembesedwa kupita ku Mozambique chikuchepa kufika patene koma mbuyomo nde kuti panopa ndi nthawi yoti anthu akuoloseddwa kupitiswa kuti kupitiswa ku Mozambique anthu akuzini ayambano kuzindikira kuti kuchita nkhaza kumutenga mwana kumpitisa ku Mozambique ndi mulandu kankhale kumutenga nzimai kumuna miza tiye ndikaku ndikukwatiye tiye ku Mozambique kwa musiwa kumoja sopano kumakhanga tibanja kumutenga tiye kunchito uzikalandira ndrama zochuluka anthu ayambano kuona chani ndi nkhaza chinkana azibamboa ayambano kubwelera mbuyo kuti tikapanga chonchi si zinthu zabwino ngakhala zibambo akwangokwe ena amatha kuchoka dala kwangoko ndikupita ku Phalombe kana ndikumulanje kukamutenga nkaza atiye ndikukwatire tiye tizipita kwangokwe ndi makhala kwangu fika kuja amamuorosa kunyanja ya chiuta kupita naye munthu uja pasija imene ili nkaza zimaje samaza kuti kuno ndi amakuti kuno ndi kwangu kwakamva kuno ndi ku Mozambique zosati zake zimaje amatha kuthawa ndikutipeza ife ndikumunikira ndikumutengaso kulumiza ndako ndikumubweza kwa kuphalombe ka ndikumulanje komaso chiradzo
okay jamwe ndathokoza ari mantari simba yathu ndeno ndibwere no kwa kumenewa ino si inyo ndenja amene muli wankulu watu pano pandeno ndimafuna ningo fusa kuti kodi muzapanga chani pamene ndito project ikamaza pita kumapeto niyo maplani anu ndotani kufuna kuone sisa kuta of course zinali kumashinga kuchatapanga izi omano tikaza choka kutufuna izi zapetitia muzapanga motani pamene po
Ziko mwagwa mbili mwonga ndanena ine Belinda Somanje Chimombo mwina ifeo kwa mbili nga tibungwe la Youth Impact ndifa kumachinga kumweko mwina ndijero kuti ndife local organization ya kumachinga project hii mene mayamba ina ikira tundundu mekuzake zoti kodi nchito zimene zizi bwanji kuti zikhale zokhazikika ndiye kuti pamene timayamba kugwira nchito sustainability plan ija inali ilipo kale ndichifukwa chake maona kunena kuti nchito zose ifeyo ngada bungwe ya la Youth Impact timangokhala ongotsogolera mwina kukonza timati ma logistics komano aini yake onse amene amagwira nchito timadutsa mu ma sekta osiyana-siyana amene akupezeka pa council ndiye kuti ifeyo timaonetsetsa kunena kuti tilimbikitse njira zokugwira ntchito molumikizana ndicholinga chonena kuti project iyi pamene ikungobwera kutithandizira kuti mwina tikonze njira zimene zizi tikakonza njira izizi zikhale ngatino muni wathu ngati boma la machinga kuti anthu akwangokwe akudziwa kunena kuti kodi nkhaza ndichani zimayenda bwanji kodi tingakhale bwanji mwamtendere ndiye kuti mabungwe ena aliwonse amene akubwera kudzagwira ntchito kumachinga adzidzatha kukhala ndi kuti ali mpoyambira tithokoze kwambiri kuti konsolo ya machinga imatipatsa mwayi ifeyo mabungwe omwe siaboma kukhala ndi mikumano imene timakumana choyamba tili ndi komiti yathu imene timaitchula kuti civil society network kumene kumakhala mabungwe omwe siaboma kukhaokha then kuli kwina timati ma technical working group kumene timakhalako amabungwe omwe siaboma ndi anzathu aboma ndiye kuti ngati pali youth technical working group gender technical working group pali child protection technical working group ndi ma technical working group osiyana-siyana kumene kuchaku timakagawana ntchito zimene tikugwira tikugwira kuti ndiponso kuyenda bwanji ndiponso pakakhala kuti pakubwera bungwe lina mwina lili ndi ntchito zofananira ndi zimene mwina ngati fair youth impact tikugwira ndiye kuti timaona kuti kodi ntchito zimene zizilowere kuti kodi kapena ngati zikupita kudera komweko ndi mbali tiyo mwina imene ngati bungwe sitinakufikireko iwo akafikire mbali iti ndiye ndikutha kuona kuna kuti pamene tapereka maupangiro osiyana-siyana kuma structure ofunikira kudera komanso anzathu aboma amene anali patsogolo fa ma training onse akambidwa aja amene amapanga facilitate anali anzathu aboma ndiye kuti ndichikhulupiro kuna kuti ndikupezekako kuti feso a Youth Impact tilikomkuja tikhala tikugwirabe ntchito ndi makomitiwa mwina mochepetsedwa komphamvu mwina ngati timapitako sabata iliyonse mwina tidzikhalano ndi plani yokuti kodi mwina pa mwezi komano ndikukhulupira kuti system yathu yoperekera malipoti inalipo kale ndipo imeneyi ipitirira ndiye kuti ifeyo tikhalano ndithu pakalikili kuonetsetsa kuti makomiti amene tinakhazikitsa aja akugwirabe ntchito kuti ngati kukupita bungwe lina ikakhale kuti likapitirize kugwira ndi makomiti omwe aja
omvera mmene monsotu ndithu ndimene tamalidzira macheza athu pano komano ndikufuna azachitetezwa japapa pabwera mfunso kuchokera kwa amanze chale kundilande iwo wafunsa kunena zokuti nanga mwana atakhala zoti wagwiriridwa ende umbono ulipo achipatayeza ndithu ende avomereza zokuti mwanayo wagwiriridwa koma apolisi apezeka zokuti amumasula munthu amene anagwirira mwana uja kodi ngati azibale ake amwanayi tikuyeneka kuti titani ndati anzathu azachiteteza moti ankhirako funso imeneyo
zikomo kwambiri chifukwa cha funso labwino no chimene angachite polisi ina iliyonse pamakhala pachikulira amene timati officer in charge kapena kuti achiwiri wawo station officer ngati akuona kuti nkhani sinayende bwino ali ndi kuthekera kukafikira mabwana amenewa komanso atha kufika kuyambira ku victim support unit kuti ayende ndi ndombeko zonsezi zoyenerera ndipo adzathandizidwa moyenerera ndithu li
ndikhulupirira zokuti ndithu amene munafunsa funso lija amanze chale mwatulapo ndithu ende akuyankhani abanso bwanje bakale ba mapeto ansire zilwa program yathu yapaderayo pano pa YFM mapadera nditokoze ndito a Youth Impact Malawi ndithandizo la ndalama lochokera ku UN Secretary General Peace Building Fund kuzira ku UNFPA mogwezana ndi bunge la Forces pasipa nchito za Peace Building and Conflict Management ojiva sila programu yipano pa YFM ine dzina langa ndi Rose Ndaja kumaso ndithu ndikupira zokuti mwadurabo ndithu kina kake ndingatiso ndithu nkhanza zimachitika mmadera mwanomo ndikupira zokuti inonso muthandizira kuti nkhanza zimenezi zichepe ndithu chonde tisamango kungomva pa radio ndikusiya koma noti ntikamva tidzigwirisa ntchito ife ndikufunirani tsiku lopambana atapita.
See when I didn't chase you, Osamira, back at you. Oh, to see what I didn't.